amazinyo sithubangena kancane namhlanje asihlale ekhaya umama uzositholela buza buza ake sibange umzinyo sithubangena kancane namhlanje asihlale ekhaya
madnaja.com.